Dancing on the track.
Ikhulile ihambile iminyaka ngibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esandcwine kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam. Kokonkula ndi pusha ndi pan Bingamnandanga Unozale bengeke be pan Makhule sigadi Sobabini nomnina we wam Sasikhumbule zonzuku lindwani Senkomeni nomalume bam Ngolosihlanu xa kuya ixhego Funda ibhayibhile sonke ekhaya Umnekhaya ndikhuliswe ngembeko Noba ngelinye ixesha ndilahle Nandakhula ndaziphushela itesho Emva koko izinto zatshintsha Ndiyabulela ngumntana muri Zala kwakhe ndavele ndatshintsha Ikhulile ihambile iminyaka ndibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esandcwine kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam Lo nyaka I'm turning 24
Cela uba wancede ngoxolo Andiwrong andizibona ndizithoba Bazami ngalenye yobomi Ukukhula kunibonisa lonto
Usaphila buda hlezi umoya Uselapha ithuba likhona Ungakwazi ukwenza kangcono Ngomsawulazi kodiba nokholo Noba kuthwani ungawulahle umbono Hamba indawo kundenze ndabona Le minyaka indenze ndayiqonda Zindumkhulu ebendifundisa zona But ungazi kufana nongaboni Ndambulela kakhulu sobhizo Ngemfundiso nangayo yonke into Wandazisa nelezikathi Khulile ihambile iminyaka ndibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esandcwine kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam Lo nyaka I'm turning 24